quality. Jackie supplier. Don't come.
Don't make up.
Atentive to Nesma.
Put you on the track.
Nimepata zari
Toto Kariako, Toto Kariako, Toto Sio
Lamenta
Chongwa Nyogo, Chongwa Nyogo, Mtoto Sio
Nimepata zari
Toto Kariako, Toto Kariako, Toto Sio
Lamenta
Chongwa Nyogo, Chongwa Nyogo, Toto Sio
Shekeli po damshi
Toto Kadamshi, Toto Kadamshi, Toto Kadamshi
Unajua kudamshi
Toto Umedamshi, Toto Umedamshi, Toto Umedamshi
Shekeli po damshi
Toto Kadamshi, Toto Kadamshi, Toto Kadamshi
Unajua kudamshi
Toto Umedamshi, Toto Umedamshi Tue Kwe Toto Kadamshi go boba Toto yako solo goba Waseta waishi kujigonga Muni na vosigu Malake kakambi takota Kwa wifu, kwa ofu Mala ule mshepule, mshepule Kira tayo mwona tamtamani Kama mtoto umtumi dukani Kimi ntankoi koi kiji ntank oi oi Kichungulia dosho mtoto umgoi ngoi ngoi Singida mo, Dodoma mo Akipita uko nyuma mia mia mo
Nimewata zari
Toto Kariako, Toto Sio
Lamenta
Chongwa Nyogo, Chongwa Nyogo, Mtoto Sio
Nimepata zari
Toto Kariako, Toto Kariako, Toto Sio
Lamenta
Chongwa Nyogo, Chongwa Nyogo, Toto Sio
Shekeli po damshi
Toto Kadamshi, Toto Kadamshi, Toto Kadamshi
Unajua kudamshi
Toto Umedamshi, Toto Umedamshi, Toto Umedamshi
Shekeli po damshi
Toto Kadamshi, Toto Kadamshi, Toto Kadamshi
Unajua kudamshi
Toto Umedamshi, Toto Umedamshi Tue
Twenty apo Twenty apo sanguena Tawa mama, ivo ivo, sate kufanya, ivo ivo, najua bana, ivo ivo, funja kabati, ivo ivo, sate kushe, ivo ivo, unajua kudamshi, ivo ivo, ivo ivo, ivo ivo. Emisi ogopi, shepulako woli rako, wili wako mambu yako. Emisi ogopi, emisi ogopi, tue,
mana unajua kudamshi.
Wazee wa mkuki na gaoso Wazee wa keko Twenty apu chakris Twenty apu wena Twenty apu komshi Na tiendala baka majukumu so Twenty apu samdago Wazee wa chamanzi Twenty apu daudi familia